Yeah, no camera, no camera. You know, again and again. DJ Warrior representing BMT no camera, no camera. This is a new thing, but different story. It's a Bible story. Yeah, man. Kichi, 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 kichi.
Warrior music. Yohane saka konda, umwa kuja Damu nena mati mwina alindizi wanda Dine dinabwela, umwa kuja Mkuti ndine wajela, diso olezela Diku wizani, alene dini mafumu Atafuna kuona, diku mva zimene mwaona Diku mva, inu mwaona Mwamba koma simu na ndikulubilile Kodi ndinu wacha, angati mzabwela acha Kapena tidikile wina Kodi ndinu wacha, angati mzabwela acha Kapena tidikile wina Oh, Lewani kawauzeni Zimene mamba, zimene maona Olumbala kuyenda, akungu apukenja Tenga wala likidwa kwa onse Lewani kawauzeni Zimene mamba, zimene maona Olumbala kuyenda, akungu apukenja Tenga wala likidwa kwa onse
Zitenga panji yeyo mpaka kuyenda panyanja Zitika bwanji lazalo ukupa buhuki sidwa manda Ansake ndia sosi ndiwa komesa misoko Ulumusi wanji zake kukala zakeyo Kepo zapa nyanja simu mpela yeso Ama ziche kuti ndi mwini sabatanso Choda buisa nchoti antunose simu nandizindikile Inandizindikile ndimbava imozi paja vontanda
Kapena tidikile wina Kodi ndinu wacha angati mzabwela acha Kapena tidikile wina Oh, Lewani kawauzeni Zimene mwapa zimene mwaona Olumbala kuyenda akungu akukenja Teka wala likidwa kwa onse Lewani kawauzeni Zimene mwapa zimene mwaona Olumbala kuyenda akungu akukenja Teka wala likidwa kwa onse